pena umalir Diga gani zira zaiwe Zumwe umakonda Kukaka mira Uchimo wa manga maziko Mwaiwe You are full of sin Moyo wanga pena umalila Ndika gani zira zaiwe Zumwe umakunda kukakamira Uchimo wa manga maziko Mwaiwe You are full of sin Ukanadziwa momwe ambuye Amakambila zaiwe Ukanadziwa momwe ambuye Amakondwela zaiwe Kanadziwa momwe ambuye Amakambila zaiwe Ukanadziwa momwe ambuye Amakondwela zaiwe Tamvesela Mumwe iye amaku kondela Even after all these things you've done He loves you anyway Mwana wanga Tamvesela Mumwe iye amaku kondela Even after all these things you've done He loves you anyway Iwe, 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 he loves you anyway. Iwe, 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 he loves you anyway.
Wana wanga tamvetela Mumwe iye amaku kondela Even after all these things you've done He loves you anyway Mwana wanga tamvetela Mumwe iye amaku kondela Even after all these things you've done He loves you anyway